that to love me. To the autumn, you be my love, baby. I miss you, they miss me, my love. When I turn a semana kupenda, my baby, my love, mpenzi. Nataka niende na wewe, hii dunia ni mbaya kuna wewe. When I turn a semana kupenda, my baby, my love, mpenzi. Nataka niende na wewe, hii dunia ni mbaya kuna wewe. Baby, mole my love into ego. Baby, wanga ka kiss into ego. Kato sibe my love into ego. Yeah. When I turn a semana kupenda, my baby, my love, mpenzi. Nataka niende na wewe, hii dunia ni mbaya kuna wewe. When I turn a semana kupenda, my baby, my love, mpenzi. Nataka niende na wewe, hii dunia ni mbaya kuna wewe. Abuse in the king. In the east in the love and the king. In the west in the love and the king. My baby my love is a queen. Look aside my love is a queen. In the north in the state is a queen. In the south in the love is a queen. Ogo wanje nyenda kumotwala. Owito murunda warundi. Abindu wakundo gomwana. Nikubia manta kaleriwe. Ogo wanje nyenda kumotwala. Owito murunda warundi. Abindu wakundo gomwana. Nikubia manta kaleriwe. Wena ita nasema na kupenda. My baby my love mpenzi. Nataka niende na wewe. Hii dunia ni mbaya kuna wewe. Wena ita nasema na kupenda. My baby my love mpenzi. Nataka niende na wewe. Hii dunia ni mbaya kuna wewe.